crowning you with good times. This Big is the King DJ. The King DJ. Yeah.
Big man Kwame ni jitu. Niki reminisce kwa na jisifu. Wako cut from cloth iko see-through. Nona weakness ya wanga wivu. Sona ban bridge ya una tajivu. Back-to-back hits, melodies, raps. Number one on your list, no apologies, facts. I'm back on my shit. Niki take break, unona vile game ina ni miss. Nani aneza bragi design bila kuexaggerate. Zao tu ni rhymes ajua hawa relate. Hakuna ule ana keep up na ipes. Just keep in mind akunanga debate. Ya bidina time ni na dedicate. Slim lakini my account heavyweight. Ukini meet na kanga na levitate. Medicate alafu na meditate. Mi bado wana ni rank. Hewa safi malinaji ficha. Usisahau mitani za kipunk. Unatakaje bana yoni peti. Kashushione rapa ijazi bank. Price ya C-class kwa M-Pesa. Na sabufa ndani ya trunk. Kwanini time ikifika wale sema wanajiweza. Wezangi tokea. Wamini vile unapitwa nika umesimama. Uzea uwezangi ngojea. Natoka mahali mali upotea. Heshima lazima usiwaiji kosea. Amini sikuwa na lala nilikuwa na lima. Ndo mana uwezangi kompea. Ni mlango gani wa kitinga ukoshua. Sezi fungwa na jina sukamu ni yeah. Aunge nisikiza kama singe ifanya vile nilisema susha jionea. Kaniko kuna marashi kwa air. Ilaudi natupa sana nikana tangaza imati wapi na ichomea. Juni maksudi sitaji tetea. Shoot for maziwa ni kade la mea. Obichwa riseme ulikuwa milionea. Ovichwa kicheki ni kazi naongea. Kichwa ni heavy ju crown niko there mm. Siku na break mina ingia kuprepare. Iki tutaiteka kuna mtu kupea. Na kuna lift ni stairs. Big man kwa mini jitu. Money talks nani sanifu. Dojwe nani mabola. You should know people. Unatembea kila mali na kisu. Kumbo sikutane na pistol. Dojwe nani wakora. You should know people. Big man Kwame ni hitu.
Wame switch plans out juni bitch moves. Kona hitman tap, kona pistol. Keep your distance, pow, we gon' get you. Tuna piga pishang town na mamchinku. Uki this mau mau ni mavitus. Na kudunga skinny tan brown kama missus. Told you big man Kwame ni jitu. Mama told me keep that crown cause it fits you. I only perform when I want to. Shon kiri hash on a contract ya corporate. These niggas wanna ride on your dick for some cloud. Do up watching a cancer prostate. Negative talks in it your may beach. Or mono badon do a cocoa portrait. IQ high na philosophy a BC. Sarakasi do my Socrates. Been to a lot in my life. Feta kini tem ya mate ni fine. Nani discuss. Nani alisema kutafti your dream cat any crime. Nani blame ni kiringa na mnantumia wasani ratchet ni sign. Granda. Ain't no such thing as halfway dope. Shin telling me ni perfect design. Squeezy kiona ni meshiba ni afya. Kom after ni kana lipo na rasha. Scratch finish tu ni mindo na krashia. Chanuka bros kwa kapita selasia. Been an arcade since to feed us. Lullaby song moms played me ether. First nickname man's call me the reaper. Shin wag one brother pass me the reaper. Slice a nigga up like pizza. Tell me if you know a rapper who can keep up. Keep it a buck, no let's keep it a meter. For Nicky ring on it, pick up Nikita. Kanaka sitaki sitaki. Sindo bugi piga kaki na tafis. Looks jelly can it staff your sisafi. Long as Nick on a kid attractive for backing. The streets love the heat, so they capping it. I feel like a beast in an orphanage. Aiming is heating your esophagus. Fuck what you think, I'm Clark Kent in Metropolis. How you gon' settle for average? The code has been cracked, I unraveled it. Crafted this gift to perfection. The aura got your niggas doing the Kaepernick. I was OG before the IG. Walingi ya IG before the OG. Say IG, nikai kus ID. Una hide ID, uki post emojis. Now the bets are off. Una jipata matani juu. Hawombi mungu. Neza kwa mjinga according to you. But tunajua nyani ya
yoni. Big man Kwame ni jitu. Money talks nani sanifu. Dojwe nani mabola.
Nani mabola.
You should know people. Unatembea kila mali na kisu.
Get tight, could you entertain? Au kuficha kapain. Sema walai na unadanganya. Life na joita kukain. Peace of mind, do kitu awana. Try kutuliza brain. Na ficha white, na lipwa na fame. Na jua wanasikia kujimer. Utona disguise, sikianza kufade. Na time, utona to change. Watatry kusema wali kumake. Swange jimake, patience ya mind. Waga ina fail, unaribu vibes. Unatupwa nje, unasikia na light. Na puliza J, najwa wanasikia kujimurder.
There is a mind of late. Zote ni holiday. Mula ni long. Nacheka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najwa kuna consequence. But mula ni long. There is a mind of late. Zote ni holiday. Mula ni long. Nacheka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najwa kuna consequence. But mula ni long.
No, no, no.
naona ma smile, naona ma face, zingine familia, zingine na guest. Blessed vile uwezi amini, nimeshinda siku mzima na finya refresh. Fresh na rap kama mimi, hakuna mtu mwingine na try to impress. Yes, nacheka na nyinyi nikicheza ngatini juu nacheza chess. Kwa life ya mine when you guess, ukitoka jua kuna next. Ukisikia tamaa hiyo ni flash, ukishiwa jua we ni ex. Niko on my grind ka crusher, na plan hadi time ya kurest. Fast buggy side ka Asha, sikia buzz yoni Nairobi West.
No, just wanna feel something, just wanna
maybe ni mimi ni fema maneni, watiaji ni wengi, maflow ni baridi, mashoni wazimu. Madola ni mingi, nikidai na zabini, ni bini, ukisha kata simu. Shashi kaingine, mwaka imejaa kwa fly, ni mimi, shona kakitu, na ujaona takitu. Maybe ni mimi ni fema maneni, watiaji ni wengi, maflow ni baridi, mashoni wazimu. Madola ni mingi, kwa fly, ni mimi.
There is a mind of late, sote ni holiday, kula ni long. Nataka na confidence, nakimbiza dopamine, najua kuna consequence, but mula ni long. There is a mind of late, sote ni holiday, mula ni long. Nataka na confidence, nakimbiza dopamine, najua kuna consequence, but mula ni long.
This is the King DJ.
Amanda pressure. Amanda pressure. Amanda pressure.
Ila nikipenda nimependa.
Amanda pressure. Amanda pressure. Amanda pressure.
Ila nikipenda nimependa.
Utapenda kupendwa. Morning flights to wherever my love. Na shopping bag soon enepa kuja. I take my time to never no rush. Enjoy the present kila san kisemba. Nakuhu nikawe si wangu. When you tell me you love me too, now na mpenzi wangu. Kuteseka wezi kwangu. It's amazing how this went from something to everything. Everything I want, everything I need. Check it to be blessed, to go plenty. Ooh, I love you and I'm friends with you. From lonely nights to forever, my love. Guarantee kwangu utapenda kupendwa. Yeah.
Oh, oh, oh.
Ferrari, yeah. Ana degree au ni journalist to journalist. Nasikia
wakiuliza ule boy wetu alienda wapi, amepotea kazi ile mbegu watu walipanda na kanyari, yeah.
Nasikia inasemekana atika zangu kamna mkazo na ile utamia rege mama maudinari wananikubali na hatu atiatia wezi kana. Wale upenda sauti yangu na iko wale usengenyana mama. Jana wako amepotea, ni makio tuye anatoba huku ndugu zake wakiendelea. Mwenyezi pekee anaweza mwokoa kimaisha melegea. Ingawa hatuoni akitoboa, bado twazidi kumwombea. Amina. Mm.
sina njana jua mpishi sijaifanya kazi ya ofisi sijailala kazi jadishi sijarap kitu katoka usiku hivi trust me siezi rap mimi hata niache mziki miaka hamsini nikirudi bado na wakrash nyenye niko fast me ndani ya party na nguo rasmi tumepigwa pasi hapo katikati napiga mic check juu niko party na niko night shift mkuwa busy siku anajificha clearly you rappers missed your teacher vitu mnaandika zinatuma picha nkivisingi hata kuwafundisha sauti nasikiani.
Don't waste your time wishing you're too proud, my baby. Too proud to wish they had an easy way out. Let times get tough so they remember you're a blessing. When life is good, they won't forget to say ooh, 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 ooh.
Yeah, yeah. Glory super God. Lawama shetani na bangi. Mamemba urudi home na hope. Pasta nenda na ganji. Small talk you kwa job. Ubaya ni ya ilipangi. Me maintain na jisikizia msinita kama ni kanji. Ini miracle baby. Naona ni kama ni dare. Malilikuwa misi kuwa tana care. Pembe zao zikanza kumea. Sawa kinitaja na kuanga aware. Kloto na tafta naeza wapea. Lakini staki so siwa pay. Watalan kujitegemea. Usi confuse ile ujuaji na kuona nayo na confidence. Kama usha change na unapewa lift. Sijuta kwa nani ukiba like events coach up forgive us why revenge cause is swim us dive defend what you convince unafanya kazi mimi niko kazi you daily trend I'm dope like who you imagine you're dope like who you discussing at home like take over game bila co-sign most of my day niko offline beer na live life on a rap yeah FYI sina WhatsApp but kuna wifi na kuna bag so glory super god lawama shetani na bangi my member rudi home na hope pasta nenda na ganji small talk you kwa job ubani ya ilipangi. Yeah. Me maintain na jisikizia msinita kama ni kanji. Sijaidu cocaine, sijaidu nga vein. Mokoro hafai kucomplain. Tangu niende solo si life ime change. Style kujota katisho ni plain. Unasakadono na tiko ni fame. Ubaya tu mwisho ni pain. Umeti tangu ninge game. Na hapo tundo mna remain. Society kwa pa ina blame. Shida za society kwa meritain. Na kitu society na itazi main. Nikwepuka poverty na hizo machain. Nafunga wa junior nazo kwa pain. Na chusio za chuma mnaona ni game. Mnogo pa kukua irrelevant. Iyo mini shaji train. Fuck. Glory mupe God, lawama shetani na bangi. Yeah. Mamemba urudi home na hope, pasta nenda na ganji. Yeah. Small yeah. Talk you kwa job, when ya ilipangi. Mementea, jisikizi ya sinita kama ni kanji. Mini sini anafakuwa na deputy, bedi wako anajua ni na pedigree. In fact, unafakuwa na smama ni keti, gavaita sanya hata mamadha vibeti. Mwizi hata kuibia walenzo kidedi, mwizi anapunguza jama kidedi. Hizo ndo vitu marapa watemi, kwa makaria ni panganga na deni. Hakuna mdo nasemo kweli, watu analipo mapeni, kwa mavela na unama Kaveli, ini msomo fika people daily. Mengaria watu for long, paka sena boy na boss. Mpaka umeza tuku long for watu nangaria. Kwa pizo throne, nasia zimekali waswangi kwa zone. Na kwanga kwa kaliba flani ya foma. Yezi matiwa na joy takwa long kabla mumachua. Msini try me na jijua. Risasi ya simamishwagi na kifua. Kisasi ya ilipishwagi na ratili. Na kama customer flani ya nasumbua. Mina jijua, nime confirm. Mina jijua, mina jijua. Mitazi metiti. Mina chafua, mina chafua. Zao ziko down, zao ziko down. Situ kutua, situ kutua. Mitazi metiti. Mina chafua, mina chafua. Sema saa watch watch ndo vile nasikia. Watch watch, watch watch. Watch watch ndo vile nasikia. Watch watch ndo vile nasikia. Sema saa watch watch ndo vile nasikia. Watch watch, watch watch. Watch watch ndo vile nasikia. Watch watch ndo vile nasikia. Okay, you see, only what they let you see. Nanya advice see my juicy. Don't fuck up to your ganji. Don't act like you're so holy. Judgment yako ikuponyi. Ukiomoka asubuhi usikosha sorta by jioni. Mina slota microphone. Go missing I'm neoni. Nikinyamaza jua ni kupromising katigoni. Been polishing skills of mine. Ni astonishing kamilioni. Na inakaungeka mzinga if you are wishing failure on me. Yeah, mauraru watatu jatuna. Ngata gari yangu inakunyo. Defense na attack na chituma. Guaranteed low back inakuma. Kami satiuna, asi na tumor. Plus una kiuno, adi na juma. Umetisha and I'm sure you know. Waitisha mpaka wa jam. Na ibit ni ya my nigga Sam. Ya drums ako zinakubali. Pia roo yako inakubali. If lo ina uhodari flani. Uonangi mtani. Ndono na nani hapo ndo daktari. Dere wa trailer tagonya Ferrari. Amen. Mina jijua. Nime confirm. Mina jijua. Mitazi metiti. Mina chafua. Zao ziko down.
DJ DML. Fungu kufanya mambo ndani ya mitambo mama. Sauti tamu kwenye radio. Nimefika hapa juu ya maombi yako. Hata kama sijafika niendako. I know I'm on my way. Napenda ukitabasama, I hope I make you even prouder. Na uzidishiwe afya uone nikivuka boulder. As I get older, lean on my shoulder. Umenifunza mengi, I remember when you told me, don't you let nobody ever change who you are. Keep running hata nikianguka. Straight out of heaven, malaika. Upendo wako haujawahi badilika. You say, take your time while you always in a hurry. Be a star, let the giant tell your story. You're a 10 of a 10, you should know that. Hawa nioni vile unavyoniona mama. I'm gonna conquer the world with my guitar.
Life si fair already. Tukikompea kwenda uni au kwa milioni na dread. Utajiambia hii moja ikui. Passion haitaipesi. Wache ball utaikuwa Messi. Hata ujitolea iwezi. So niambia ni kasi. My dream a world ingeonaje mapenzi. Na unapimaje wazimu. Kujua dream yangu ni crazy. Just needed someone to believe in me. I'm living to be more than just another boring eulogy. Na swezi toka bila kuacha jina. You'll remember me. My name will live forever. May our memories together be as nice as sunny weather days. Like your energy, I'm grateful and I'm proud of me. Siamini nacha legacy, mama. Ile meli nenda ni kama ndivyo ilifaa kwenda na kasi vo basi meli ngezama. Ile meli nenda ni kama ndivyo ilifaa kwenda na kasi vo basi meli ngezama.
I'm gonna conquer the world with my guitar.
Enough in my account. Stress enough kukuwa na vices. Mbona na try kuzi high. Mbona na try kuzi high. Too much on my mind. Stress enough in my account. Just enough kukuwa na vices. Mbona na try kuzi high. Mbona na try kuzi high.
Yeah.
Too close to the edge. Ukini push niko too close to the edge. Mafala dush wanataka kuni test. Nataka roof ya convertible nitoe. Kichwa inje ndo hizi makuki zipoe. Miliona tuni sinyoe. Nyimna unatuni sioe. Tenda mbali tafta ganji kauko na mzuka isipoe. Go lucky can go lucky sisi wote tutu enjoy. Nikishika kaki tutu kashe. Mujifija tu kafe. Mambe mziki nenda nyue. Jana jua mali ya metweko kwa piwewe. Kwa kupewa na kungoja wa kupewa akupe. Kona too much on my mind. Just enough in my account. I stress enough kukwa na vices. Bona na try kuzi high. Bona na try kuzi high. Too much on my mind. Stress enough in my account. Just enough kukwa na vices. Bona na try kuzi high. Mbona na try kuzi high dreamy. Eka kio kitaka kuteka pretender. Unafuata check sana check ina kuchenga. Unageuza next sana wife anaboeka. Unapanda stage na unawoga ina kuhepa. Unaficha ndom ndani ya socks unatekwa. Unapata form unajipox bila pressure. Unenda bash unaona moli zina mezo. Unaona nyash unajua quality na tesa yeah. Tesa yeah. Yeah.
This is the King DJ.
Yeah, yeah, yeah. Too close to the edge, too close to the edge. Should we push me, go too close to the edge. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, yeah, yeah
Yeah.
DJ BML.
Eri winter kama kwetu summer time. Yes, you are the money, baby, you decide. Playing with my family ni suicide. Make a legacy and then I do it twice. Nazifanya exactly vile newsy like. But grass is always greener on the other side. Bado tujafika tuko really close. Busy nigga figures idea 50 shows. Pretty face killer kesho pretty ghost. I will never ever ever be your slave. I will never ever ever go to jail. Clarity kijamina change my ways. Rasa na shiba kiwa entertain. Make a legacy and then I do it twice. Nazifanya exactly vile news in life. But it's always greener on the other side. From Favela to Sun God, the king of all kings. Been here too long, I need to see more things. I need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. Favela to Sun God, the king of all kings. Here too long, I need to see more things. I need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. Sije ukapenda za bure bure peke. Atokea nae kupata bure kwake upote. Kupotea njia ya kwenda shule usinisome. Matime pia boro unyamazo sijichome. Tukiongea bizu nilete monkey na kuchorea. Only if umetoka mbali ndota nyelea. Iganza shit wish ya mochari ama kwa jela. Masinia wako pia wanajua nani Favela. From Favela to Sun God, no king of all kings. Been here too long, I need to see more things. I need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. Favela to Sun God, no king of all kings. Here too long, I need to see more things. I need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. Yeah. Oh yeah, 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 ukapenda za bure bure peke. Tokea nae kupata bure kwake upote. Sikupotea njia ya kwenda shule usinisome. Hata impie boro nyamazo sijichome. Kionge habizu nilete manki na kuchorea. Only if umetoka mbali ndo tanielewa. Against the shit wish ya mochari ama kwa jela. Masinia wako pia wanajua nani Favela.
Crowning you with good times.
Baru watoka Jaramo kina Kenyatta. Wanauliza kama Kenya kuko sawa. Nikawajibu Kenya tuko na disaster. Watoto wetu wanazidi kuzikana. Na Tomboya ameshika tama. Alituacha kama angali kijana. Je, angekuwa mambo yangekuwa sawa. Divyo walivyo panga maulana. Deni mulizo wacha bado tunalipa. Na tumegopa zingine China. Tukajenga reli pia barabara. Zilizo baki watu wakasanya. So tujiangalie.
Tujiangalie.
Tuko babaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisiki dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie bane.
Tujiangalie.
Tuko babaya leo kuliko jana. Tusipo ziba ufa tutajenga kuta. Tusake zetu tungali vijana.
Waumini kwa matrina pasi kwa bima. Kushoto fungu la kumi sadaka kulia. Ndio maana mbele ya kanisa mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Siku za mwisho zimeshawadia. Na revelation inatuambia. Ni generation inachoma picha. Ni generation yetu so tujiangalie.
Tujiangalie.
Tuko papaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisikitawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie.
angalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Tusipo ziba ufa tutajenga kuta. Tusake zetu tungali vijana.
Mishukia lisema tufunge ni mikanda. Ona leo tuwavuna tulichopanda. Kura zetu zili tugawanya. Makabila na pesa pia tulimanga. So when you make your bed, usingizi gani tumelala? Tutajua tujui. Vision 2030 tabaki ni story. Tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisi kidawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Tusipo ziba ufa tutajenga kuta. Tusake zetu tungali vijana.
Those are linear beyond freedom never comes for free. We vote tribe, I'm a real cash, ask Bonnie. Tuna Roma, liamwezi, tanjesu plus doggy. While mzima Twitter, keotindo fast body. Ban Twitter, sinu Africa, blood, coffee and nan. I'm richer than my neighbor, but we're both in a slum. If the rich always win, why should the popular run? Unless democracy, ni what you say, my own little fan. Lay weekend to go church, to know Zasura Kabisa. Was ya haga wenda kwa sana na caption ya scripture. Kayo ndo gospel pitisha bagi ya sadaka kwa club, yeah. Traffic ma drag mbaendai, traffic ma ndai zina drag. Kwa maya mwizi ya me make stories za shamba me grab. Kono ina honga me vibe, bracelet ya kala za flag, yeah.
I think it's been enough too far. Africa night and a hurrah. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. That I'm not your type and you don't like the hype. Cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda uzini hisie ni kwambie I love you. Don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet.
Yeah. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetun to come in a high risk, throw that shit behind me. Yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakwafia ukiparticipate. Vile nimejitolea ungejonge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Usirasha tokitoka sai you'll still be late. Tusiache chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise I'm gone. I'm not here that long. Keep it short and
sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet, DJ play the song on the beat. Money on the dance to the beat.
Wakipendana cha wapendane kisiri. Wakinionesha wataniumiza roho. Wakiachana watache kwa tu. Cheza chini wakicheza juu juu juu. Katangaze ni sisi. Ndo kusema wasijiumize ko. Uko na kili ya mapesa tu. Cheza chini tukicheza juu juu. You're my everything. Everything. Your loving is my medicine. Medicine. So show me your ability. 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 Na mi nkoneshe ability. 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 Ability.
Just say you love me, baby. Love me like you say. Show me like you say. I say I love you. Let me show you like I say I do. Show me like you say. Just say you love me, baby, love me like you say you. Show me like you say you. I say I love you, let me show you like I say I do. Show me like you
yako nani miss. Woki toka inani miza bro. Siseme na jipenda tu. Cheza chini wakicheza juu juu juu. Katangaza ni mimi. Ushapenda hivo wengine no. Siku zetu wanahesabu. Cheza chini wakicheza juu juu juu. You're my everything. Everything. Your loving is my medicine. My medicine. So show me your ability. 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 Na mean koneshe ability. 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 Ability.
Love me, baby, love me like you say.
We making it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most bana. I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner.
This is the King DJ.
Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise. Na kuna era sitesi napenda album ya Chronics. Yuma yangu na jeshi. Nomba niende mbali. Wana kungoja udedi. Wende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Black check disease. Waiva kidai shopping trend overseas. Meka mna gari kubwa let me show my keys. Nazieka juu ya meza wone emblem daddy. Nyashinski ndio stima wacha kenje nani.
Keep talking, keep talking.
Kuna era sitesi na penda album ya Isa. Kama patuonge kwanza, nani atatupe mkwanja tule. Hakuna kitu ya frijo ikatae kanya bude. Style imenda shule, tuko high kama shule. Najua hapo liposha, hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka, amka na asante. Fry ele ukonaye, wacha kuji compare. Ule na mingi ndo naongeze watu yake. Kumtu alise manga eti mini don't care.
Rangi ya mdomo kwenye shirt. Nina uhakika ile marashi siyo yake. Bado yuaja kwangu kitandane. Akitaka tu banane. Risiti kila kitu mbili. Hamejaa maalama kwenye mwili. Bado yuaja kwangu kitandane. Akitaka tu banane. Anamlale, anamlala. Na siyo siri, siyo habari. Anamlale, anamlala. Wala fichi, siyo habari. Niliambiwa kupenzae atakuchiti hadhara. Niliambiwa kupendae atakustiri hadharani. Jaribu kundanganya kama wanijale kama wanijale. Jaribu kundanganya kama wanijale kama wanijale. Jale, 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 jale.
Like you care, like you care, like you care.
Sidanganyi unasema mina danganya. Utasikizaje masikio yako shaziba. Na macho yako enauna vitu na kuna kitu nafanya. Apo ndo tumefika na kuongelesha. Nkiona unauna niko guilty ya imata kitu ntasema. Danielo inaumizwa. Nasikia wivu nkiona wale wanapendana bila kushukushuku sana.
Bila inafaa.
Bila unatakufanya fanya leo leo. Kana panda cheo cheo npande. Kana shuka basi nianze kutafuta stage ya mai. Yeah. Jifanye kama una care pia. Utaniamini wane vile na kuchange ya mai.
Jaribu kundanganya kama wanijale. Kama wanijale. Jaribu kundanganya kama wanijale. Kama wanijale.
Like you care, like you care.
The King DJ. Follow on Facebook and Instagram at The King DJ.
Natubastia kabombong kwa kona. Mina squad niko chrome na makonmen na wakora. Na diploma za kungwa nisha grogo na Corolla. Na bodom na sorora. Blam na talent. So me girls a game. Sodom na Gomora. Vuta yo trouser juu. Wacha kutonesha taku. Vuta yo mini chin. Na mwaibisha mamako. Kona taftolana zo kupika uji. Sio kupiga picha uchi. Unfollow nyako. Follow nyanyako. Kutaka nyama hapa sawa chief. Ibu chari tunaita usiwai blanda. Na beef suanga lendi kasi kanga. Bonga shit unatandikwa kakitamba bed cover my handkerchief. If your God is money then you're poor to me. I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari I've been a winner. Usinieke gasoline. Na bado mjazima moto niliwasha utri. Na come na finyo. Macho macho finyo. Mipa tuna finyo. Maso jona finyo. Munga tuna finyo. You ready for the world? Is it ready for you? You waiting for your girl? Is she waiting for you? Liskia type yako like my bachelor's. Gee, can it true? IG Ben, you like up and tie. Feel can it true? Ni reasoning si umanga. Ujinga ndo si ukata. Sacrifice ni kuifanya for family si ochapa. Greatness ni kuamkia legacy si ochapa. Siezi kuwa juu ya tao kakwangu tao si ochapa.
My apartment is Amsterdam. Certified Rasta man. Aki sometime na hang. I feel like Amsterdam. I feel like I'm the best. Need to make man impressive. Go fake happiness. Feeling merciless. I'm ill. Nantawa test until mkubali kesi. Kasi taku impress na skill. Nipamba freshi. Ukidea tuinge commercial still. Na kuanga messy. Prepare kuingia kwa battlefield. Na mwana jeshi. Ile nene itwa one shot kill. Na filigi fiti kwa madaki action film. Na believe in ziki tani by your mansion still. Na kiliti chiki. If your God is money, then you're poor to me. I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari, I've been a winner. Usinieke gasoline. Na bado mjazima moto niliwasha utri. Na come na finyo. Macho macho finyo. Mipa tuna finyo. Maso jona finyo. Munga tuna finyo. Wana umese meishamba siyezi lima na kamna plow mbili. Yengine ni afinyo peke. Nikona issue iki watu yangu kasi kofia. Kuma issue za vitabu za historia. Jina yangu watu iwako watu isoma pia. Ataka utadedi ukisema uku wai nisikia. Nisha kusikia kila ya ukilia utarun next year. Sidisia pia ilianza ukilia walai this year. Best year nda quit niko haji niko high this year. Sita kuwa high next year kata kuwa high next year. Excuses. Excuse me, please, sorry, thank you. Mission impossible, keep on ingorijo. Nice kupato ki try too hard to be perfect. Sometimes jiperusa tu kwa ratchet. Smile kabado the bitter budget. Na kome bitter ficha shida chini ya carpet. Inapiga, inapiga kushinda earthquake. Inapiga, inapiga kushinda earthquake. Watu na rest na wameshinda kushusha handbrake. Uhu jena rao wamepiga handshake. Kabla swala ukamilishe ma, tafadhali Mola mwambie. Milele anichunge mini sijeza. Mashetani asinivamie. Chuki wivu tunakutesa. Linda kwako usiwasikie. Kwa nini hatuwezi zote kupenda? Hoi wenzangu acha niwambie. Labda siso tuenda wazimu. Labda lana yetu pesa. Kesho ukipoteza kila kitu, dunia mzima itakucheka. Wanaomba ndiliwe chai yangu sumu. Wabaki yao ndo kusema. Kesho wampigie demu wangu simu. Hasa uwalibo nipenda. Una mahaya wana. Aya 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 aya. Aya wana wasi watu hawa. Aya 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 aya. Binadamu kageuka mnyama. Aya wana. Aya wana. Aya aya aya. Tunaongezea nini bidi? Na roho ya mwanadamu wetu sheki yake. I'm sorry if I never made you happy. I can't be there for everybody. It's easy to see when you wish it to kutafuta kasoro kwako. My man so money minded. You wanna take from everyone. My neat man society. Woni haya kuivunja family. Amna utu ni kujifikiria tu boy. Binadamu wote megeuka. Aya uwa ya 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 ya. Aya wana wasi watu hawa. Aya ya 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 ya. Binadamu kageuka mnyama.
Ready to do you on the field. kuzoesha vibaya ndio ujiwezi. Unasikiza jamaa baba na very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu. Yeah, rumors za maskando za ulava na lady drama. Na tisteto mali uko na baby mama. Kwa mitandao kila siku ni story new. Bando zako zikiisha utapitwa uspori new. Kapedi nko chini ya waba leo dredi zinafungwa juu. Naishi mali juu kwa anga so daily na enjoy the view. Taka kuona roho chafu. Shika do kidogo wane vile utaboa watu. For 10 years amkuwa mnajali mali na lala. Screwdriver yangu ni shimo gani na screw. Mtu mali ameamua hata lala salama kabla akikisha ameambia watu nyasha na jidu. Staki kuona watu akikucelebrate. Role model na watu hii wana kuimitate. Omangi peke yako tuna splitty plate. Atu kutrendi chevle tulifanya Jimmy Gate. Industry na madimo nuko show nataka fame. Pengine ndo mana si blending juu. Unaweza tell kuna vile mina hawa tuko same.
The King DJ
umezoeshwa vibaya ndo ujiwezi. Unasikiza jamaa mbaya bana very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu. Caps standard ya quality sisi hapa. Caps indo standard ya quality. Caps. Yeah. Nasikia mkiongea na amua kukaa kimya naona faka twiga. Au kama jinga ama bouncer au napima. Wazimu na wazima kwa simu na yasima ya mchuzi ndio sina. You can't believe all this bullshit you're reading. You can't be really considering singing. Big fat check for Nyashinski though. Ataka Mungu pekee aikuwa na video. Ana ngoma tatu pekee tumuitie nini show. Nasikia kwenda ma interview anaitisha milioni. You can't believe all this bullshit you're reading. You can't be, you can't be, you can't be serious. You can be anything you wanna be. A drug addict, you drug addict. Nyumba runda bado tu ni fantasy. Listen ni watu wawili mi na King wa South Sea. Nkipenya mnapenya but your eyes can't see. Uko busy tu kwa group tu hating on me. ATO he as a big EGO he refused to follow me on IG. I'm not voting. God bless you even before you sneeze. It's a free country, you can do as you please. Nikiamka sande nijipate on my knees. Nitakuwa nasema sante sio please. Umezoeshwa vibaya ndo ujiwezi. Nasikiza tema mbaya bana very true. Nawashika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu.
Maradufu, upendo wako umenifaa. Ni maradufu, yeah, yeah. Uwepo wako umetawala.
This is the King DJ.
Nikiwa peke yangu
bado
sijakamilika, hata mipango yangu
bado
inavurugika. Hakuna nezidi kwako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. No, no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitaringa nawe, nitakwenda nawe popote my baby girl.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaringa nawe.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kena chosho si mine neza ka kwa couch. Ni try kuku impress ata smile baby angalau. Na tunatesta hii town tunairun walai. Maheto na kesha kitry kubring ulava down. Usikuwe na pressure sit down let me run my mouth. Isikuogopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location nuka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound movie loud. Do be loud see we loud ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you made me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Yeah.
Come on. moja shike mbili shika nao, shike tatu mingine achana nao. Kuna wale wapenda habari zao, hao hao achana nao. Acha wacha nao, acha wacha nao, toa barizi tukubwa faida yao. Wakileta neno wambie mwisho wao, undo mwisho wao, upo mwisho wao. Wani wendo alfa na omega wao, sishindane spiri na baskeli ambao. Walinipa mwanya nikapiga bao, nishapiga bao, nikashusha bao. Washa moto, washa kitu, washa, washa. Eta nipe na umi nataka, washa. Hata kama lungu tesha pata, washa. Washa nao, washa penao, washa. Washa moto, washa kitu, washa, washa. Eta nipe na umi nataka, washa. Take my limbo to Shapata, Masha, Masha now, Masha, now, Masha.
Masha moto siogope, wanazeeka wengine wakizaliwa, wakutusema waishi. Amna yeyote kusimamisha majaliwa, na si majaliwa, yeah.
Morali kujuu, yeah. Pia glass weka juu, na iya atasia siku kuu ni kawaida. Na mission itaisha nikijua nmelisha watuku, wa watuku, tomana na haso kukushinda. Wakisikia na ball wasi confuse mimba. E nani na jona juuliza nani ka uninja.
Kama nikiongezo mtama, wanaongezo watamani. Maonea kwa mbali sana, naomba msama kanaka kama sijali. Kama nikiongezo mtama, wanaongezo watamani. Maonea kwa mbali sana, naomba msama kanaka kama sijali.
Washa moto, washa kitu, washa.
Umenipa furaha, hatu yutu kango, kwa wako njona pa.
Just na exist ata na kuombea daily ufike mali una aim before ni dead ni jenge na V8 baba before they play me nioneshe
mali snakes wako
surgery utaona my mistakes
inaitwa surgery
unaweza acha ku complain
acha ku complain
swa danganya side any main.
Can I be free, relax and take it easy, we only get one life, so live your life. Oh oh fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise.
So dry your tears, daddy don't you worry, boo boo, have no fear. Mom said, pick your kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Still
zangu ni medley. Joshua ngam deadly. Marapo naona movie. Joshua ngam deadly. Joshua ngam deadly. Joshua ngam deadly. Marapo naona movie. Marapo naona movie. Joshua ngam deadly. Marapo naona movie. Joshua kwanga deadly. Ngama ni MC. Zangu zina message sawa zina ziko MT. Joshua gamzi. Kirado, geuza flow, mwisho mwezi kuna tebe, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni this, sitabona mbye nani amekupea this many hits in a row, row, row. So dance for me, babe, just dance for me, babe. Dance for me, babe, just dance for me, babe. Yeah. Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa itabeba kikulacho. Vibes tunakupa kwa unapenda jenga hustle. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu atakani meka watu moja mbaya hapo. Inaiti kwe true adi kesho jone kwa mpasho. In life wezi jua sote na ipis. Can I be free?
Tulikamu na ubaya ikuwa tusema area tunge kwa mia ulaya. Merudi wasani wakanza kuambi wa retire. Secular lakini unandika gospel fire. Siliva lie. Najwa nta sound nikanko madreba juzi walai. Nilipanda matatu na trena siusi magyai. Nimetoka mbali ya isena si shirongai. True story. Leto simtarudiana lakini atujaya chana tunarudiana kwa nini. Na mazali wa inshallah mina vijana wawili. Tutazidi sana kando na kukosana niamini. Tuspimani akili mina kicha. Wambia wache kujicho kesha ulimi mindo ticha. Enye maze watata lini kujichota juni clear. Tukismama ona mini miuna FIFA. Yeah, aminia.
Oh na 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 na. Oh na 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 na.
Baki mteja tu. Au kitoka ni achange kwa keja tu. Najwe kilia ni mtu anataka favor tu. Kila conversation ni ka deja vu. Maisha imejana watu fake si uongo. Na visu za kunidunga nkiwa geuzi ya mgongo. Washa sense ndaka funga sawa na nyemelea. Siazi ya pot kumwaga unga na jitegemea. Siaki imani kwa binadamu mimi. Naike imani kwa God si kwa sana mimi. Kasikupendi, sikufichi. No pretending hata simu zenu misi shiki. Nkwe pissed kwa nini. Siko pissed ni amini minko bie. Na go through vitu real ka nyinyi mimi pia. Maybe tu agyu beats au gear. Tuwezi agya tiko rapa na tuwa hits ka mimi aminia.
Oh na 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 na.
Aminia.
Oh na 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 na.
The King DJ.
The medium, governor was in city. While you've been gossiping, I've been busy. Network iko high class, out ya kindiki. Mashozi ko pack, twezi susu no divi. Wanasu, waina issue no biggie. Big shoes, toto kuzi feel so easy. I made millionaires, waka kwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo, try kumove kama sisi. Ona tukimwok, wanaingiza baridi. Silver kwa wingi, shini wanji. Jiki wamejaribu kuharibu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na stories zao za kijinga. Kuja mali kuna yeah. Brown kaka binga. Nazileta nga vile unataka nizi bring.
Never lie.
Niko busy na kubidi what you want.
Ooh.
Wako ichi wana try kuingia kwa mix.
Never lie.
Busy na kubidi what you want. Niko busy. Namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kubidi what
Never
you
lie.
Want. Niko busy. Siku zote busy. Busy kama busy. Busy na kubidi what you want. Touchdown na ingia na win na go missing. Top tier my dear, my millions I'm eating. Na shiba mpaka mnajita ma meeting. Nikitwa biti na patanga beating. Ni slaps, minko na drink woni glass. Mr. Machismo na sip Johnny Black. Siati ni jokes au na ringa ni facts. Kwangu ile gross wanalipwa ni tax. I've been putting in work. Nimekuwa famous for years na ina perks. Mayangin wali grow akinisikia wana rap. Hakuna kitu neza niambia na get busy. Nazletanga vile unataka nizi bring.
Never lie.
Niko busy na kubidi what you want.
Ooh.
Wako ichi wana try kuingia kwa mix.
Never lie.
Busy na kubidi what you want. Niko busy. Number zote busy. Busy sana busy. Busy na kubidi what
Never
you
lie.
Want. Niko busy. Siku zote busy. Busy kama busy.
Apo
busy na kubidi what
Apo.
You want.
Apo.
Yeah.
Apple gardens tuko jaba, wengine komiti. Zetu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidu mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile colonia Versace. Squeeze a back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa icho itisha half pick. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Just usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Iseti hapo, hey, ni kuhandle. Alafu kantu toweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hawkai kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame wekwa magnet. Itatachwa teja hadi wa ikane.
Just to sijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo
tu. Gaku na F. Za kugiviwa za mind zime left. Kabla ningia zone yangu ya next. Shots to the head,
to the head.
She say she see danger ahead. Ata mimi naona danger ahead. Bora kesho ni wake up in my bed. Shots, shots to the head,
to the head.
Ata kama macho ni red. Kandisa mehea ni weekend. Ata kama si weekend ni weekend. Shots, shots, shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Tuna stand out, tuna blend. Rules are to break, tuna bend. Acha kesho tuone ka tuta trend. Shots to the head,
to the head.
Ka ume mess. Kuna message I kufuck kwa your friend. Ume notice ka mshafinya send. Shots, shots to the head,
to the head.
Hangi ya kesho ni leo na revenge. Napiga sana ni ka na pretend. Whether uko sure makao na pretend. Shots, 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 shots. Shots.
Crowning you with good times. This is the King DJ. The King DJ.
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nikatukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Mule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua shinchila ndo kabisa. Vile mina tisha. Simu zina ring. Kila siku tuko biz. Na shingo zina blink, yeah. Na ishi dream ya shina kiwa young. Na mindo tunadim, yeah. Usiulize kai gari na space. Kuna drink kuna haribu kekachesa. Tumasides from Kalesa. Utatesa. Aina pressure. Mwaka kushika mita USD. Nikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunaona kwa vision do ujue mi. Na nzangakani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wakona mission kwa kaa mimi. Na ndo manata hizo vitisho zao sisiki. Wanovuana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na lukumba. Kwa lukumba sabati korunda.
Oh, now you know yourself. Catch a groove one time. Feel the vibe one time. Calculate one time, two time.
Hey, nalegi kusawa nimecheck. Leo na die, moja.
Jay and Howard that I will never forget. Drop me your pen and a location. Stack your stories and see me. Stack in my conversation. What can you pata on your gate? Come on, your appointment. You know that I won't be late. No, this story not you are well, not relate. So, got time to really sort to participate.
Take a selfie. Leonie, may come to get down. Leonie, may come to get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take a selfie. Baby, now my lover. Do a selfie. Number one lover. Take a selfie. Baby, now my lover. Do a selfie.
Maisha ni mojo, acha nibambisho na semu uko saa, acha ni akikishe. Young wild and free, kijana na piti. Usijinie mecha ufo, zijijie zi. Leo ni leo, siachilie. Jipigie kifu, jiaminie. Chukua selfie mtu wangu we tesa. Kwanzi angoli ya juu, inaweza.
Fast life, you want touch your waist. My type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in a fast life.
Tunenda bomb titi mtiti all along. Nime notice your form, miko fiti tumepond. Sa tunengia zone, utushiki isha go down. For DM lo perform, no umemi, yeah.
Take a selfie, make me na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
make me na my lover.
Do a selfie,
yeah. Na cheki superhero on a mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nae mob ingine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekend in my car, see me come dead. Flow ya kukufanyo se machine come ten. Don't fold him na kujena breeze when I smell. He may mix na shash but you really can't tell. Cheki black juju chin. Window ni li tint kabla uhami engine. Ingumu resist cheesy fly kami. Before ni trust when you meet a technique. Spadi leaky, melanin juju. Chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni my king true na my queen. Squad yote mbaka DJ. Juhi ya kwa ungeza dire. Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on Michael Jackson. Bank account on spend my cash on and her ass on. Competition na icheki kwa kio. Kwa yake pia ni black one, na ni black
boys club, tumedunga maopena. Nyonginyo tuko moshi, I swear siyezi tell. Pali tuko tuko sete resese. Mchezo rezeze, rani shita ni mubutu resese. Switch bank, what a champe does. Dania ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataletewa ile kitu minadai mevai. Wakikata maji mini ke divine na get high. There's a will, there's a way, niggas inje andoa. Shawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. No wezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo. Oh, nimedunga black, dania G-Wagon. Nagen na black, model and na friend. Chupa ni black, tags in tak kwa swag. Nasumbuwa kakibeti ya chalo.
Yote mbaka DJ.
Guess what mood I'm in? Need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be. Just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane. Higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way. Oh no, it's true. See, I'm in the low, not need do. Kawaida, me not playing it cool. Kawaida, me not playing it cool. But I'm so cool. When it comes to you, when it comes to you, you, you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to loving you.
Fire, 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 fire,
baby.
Fire, 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 fire.
Siku plan ku go this deep, kufika east stage. Squangin tuneka feelings zangu kwa display. But kwa future na una party na wedding cake. Kunyu kitu perfect ineza happen by mistake. I be the realest, skudanganyi. But you can't be the realest bila honey. Kujiambia loneliness never killed a G. Na compensate na change mingi kama Mr. T. Yeah, yeah. Uneza guess ile mood I mean.
Nasikia tutafute beach mali cool again. Tukapigwe na ka breeze kama do the again. Please never leave again.
Well, lift me up.
$1 million dreams, that we ship $1 million dreams. Stakes are too high, you can't quit. Practice big and pack I stick. I'm so much cooler than you think. Nasi CDs and pack I sing. Yoki tunatafuta ikwapa ivi. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, ni sit kwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Now I think if it's wrong, utaona kitu. Najijua ndo maana na insist.
Game chafu sharp kaki sina kata madafu na rap kaki sia matimigadhu naipenda unavopenda udaku napenda kuna move nafanya na move pia mimi na feel your energy go through pia chemistry go juu fundishe to move nini nini you feel like a brand new beginning.
I'm the one unani una do ukitouch una feel kuna rush. I'm the one unani una do ukitouch una feel kuna rush. I'm the one unani
unani
una do ukitouch una feel kuna rush. I'm the one unani una do ukitouch una feel kuna rush.
Ati we kukona mita
kuwa blanda juu mekuwa bad boy ever since standard took jamba watu ima teke adi na ganda mgu lakini ya juu ya mfaidi akikuambia mini rap neck bad boy ndo unanipenda zaidi kila roho yako imechagua ishachagua na hiyo ni kitu nkushua ande mwenye anajua ni shinski 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 baby una smell fresh kama lavender na cherry sili kuite maraya jo vile umecarry ring kwenye belly na smile ya Halle Berry matake ya ni like since ni cheki kuteli jumi wanga juu ya maji jo kama fairy ni wanga magush na sedusa ta medusa na kusa kipusa anapata magusa 9 inches kwa boxers a bass baby.
Toka maulana so haja gani ushike tama mama Majaribu isha oe ya ye Nataka Madui zangu atashikana na zaonja Masi waogopi na si mama ma Ya kiama ya oe ya jaye Yendo pesi na songa nae Wano shanga kuna stress na kuanga nae Leshi sansi na kesi mahakamani Au deni za madirani Nko fresh nde na ndani Oh ya ye Na
Mokopa mungu upeke Wanadam kija kutapwash na mba mungu mtete Maneno yao ya zinyumi jenfanye sugu wewe Wakifrai kuntisha na mba nisi tete meke
Jamini jodu vile naishi life ni ngumu kwa mini isi ndoto Sijui kesho vile itakaa kwa hivyo leo nitaifanya kaa kidogo wairidhishi roho Yani sana, tena sana hata wala wananchukia wananyeshimu bramisi kidogo Si baba iki nkisikia mkiongea na zidi kuwapa minki soko Na kama sasi smami, staki life iniate matani mtani Mwenyezi mchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia Tupe afya nzuri na maisha matamu Barabara zetu zinyooke waone mfalme ni wewe Wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe
Hey! Na ogopa mungu peke Wanadamu kija kutapash na mba mungu mtete Maneno yao ya zinyumi zemfanye sugu wewe Wakifrai kumtisha na mba nisi tete me
Fubuana. Yeah.
sifu bwana daima. Moyo wangu sifu bwana daima.
Crowning you with sifu good buana, times. This is the King DJ. Daima.
Moyo wangu sifu bwana daima. Sifu bwana.
Mapua juu najua utacheza kama wewe. Nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akembewe. Imboka imechipe na ni nice. Nikijua for my freedom and you had to pay the price. So kinyona nimechizi nikisifu si shangai.
Kunyona na upako. Na ukitaka mpe maisha yako. Na si utani nje upate thamani. Usiwache shetani akukalie chapo. Wendo jua mali uniweka. Sitishiwi na mali ya mapesa. Tu ya dunia ni ya kupite. Pusiku mbinguni tafika. Kamfanya msafi dhambi ukanfuta. Sezi kukupay for all this grace. Masha yangu when you controller. Hajalishi nini mina face. Sami ni mali juu yako we. Omera tuli wacha kusandore. Sifu bwana, sifu bwana daima. Moyo wangu sifu bwana daima. Sifu bwana daima. Moyo wangu sifu bwana daima. Sifu bwana.
Tenda majabu siyezi yata count. Time nimefikiri ya na joke. Anisho wendo bado bazeng. Kani ko down au niko juu. Aina issue na juu vile story na end. Twende na plan yako juu yangu. Ni kufuata penye unaongoza my friend. Yake ndo crown. Izi zingine sinanga uzito mbele ya Elohim. Yeah, naona my blessing. Naona mapenzi. Amazing grace ni soundtrack ya play. Ya maisha ya mine. Nanzanga days na prayer na smile. Na peace of mind. Daily naona mkono wako. Wendo unafungwa milango. Bado unatenda majabu.
Sifu bwana daima. Moyo wangu sifu bwana daima. Sifu bwana daima. Moyo wangu sifu bwana daima. Sifu bwana.
Mapua juu najua utacheza kama wewe. Nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe. Imboka imechipe na ni nice. Nikijua for my freedom and you had to pay the price. So kinyona nimechizi nikisifu si shangae.